ngibiza wethu wokuqala, wangeza ngasondi ukulala edladleni bengiyala, kwafana nokuthi bayadlala lesi crown ngimgqoki subhizi king, ngiyakutshela historisini ngomgqibelo ngiphuma ngigqoki Chuck Taylor. Stop sokuqala ndlula la ekapa ngenza cashback ye 1000, after that sasambe sodansa ngibuye ekuseni ngo-7, athuma anobhasobha kuyadutshulwa emathaveni, athi mreza anobhasobha kuyadutshulwa emathaveni.
Andisubiza wethu asosiqedela iy'nkinga zethu, thina sifuna ukudansa fethu, asivele siphethe izinto zethu, asivele simhlaba umuntu onenkinga, asivele siqimlaze awukho impiklama lapho webhesi wenjayidigaya.
Ubiza wethu
asosiqedela iy'nkinga zethu, thina sifuna ukudansa fethu, asivele siphethe izinto zethu, asivele simhlaba umuntu onenkinga, asivele siqimlaze awukho impiklama lapho webhesi wenjayidigaya. Sweet, take it, guys.